kanisa lililo hai humo ndani. Mawazo ya moyo wangu, maneno ya kinywa changu, yapate kibali mbele zako, Ee Bwana Mwokozi wangu.
Oh,
kwako nasipa mali mimi ni mshindi ninashinda mitato nataka uprofesa can you profess woni mshindi ya tell him yo come on Tanya sikuzuie Mawazo
Mawazo
ya moyo wa Maneno ya kinywa cha Niyapate kibali mbele za
Hallelujah
Hebwa
Unaweza kuimba pamoja na Stella wewe.
So ya moyo
na maneno ya kinywa chako.
Maneno ya kinywa chako.
Yapate kibali.
Ninashinda vitazo Kwako nasima
Ukiamka asubuhi kesho
Kwako nasima
Come on, Arasto, can you prophesy?